7 8 3 6 6 0 7 8 3 6 6 0 7 3 2 0 7 3 2 0 8 7 3 8 8 7 3 8 8 7 4 2 4 6 9 0 4 2 4. Attention to
9 0 4 2 4 3 8 7 3 8 8 6 9 0 4 2 4 out.